hariyya dubbireefutan ijeeman dubbete iisan wan qomaa gaafete bareeda wa innamaan duuniyaa daasa wa innin dumaan dhargeta innamaan dandeetta maani kiyya qaba jireenit gatuf jeebisa lubbuun lilla wan qaraat nafan keenirra duu wan lilla qaaben lubbu kule duub naf lakkif jireenin jireen mummeen qab dhargeta ammoo naf kan keen duunii mukaan lakkifne maddiyaayaan innamaa wa innin horumfaa iyo min collefaa iyo wan birrii collefaa ofum jedhu abban sun lilla namsee midhaase isa dursa hayyuun waaqa qaabeetit dirdansa duurreefu wan jireen isaa mameetit dansa
dubbii maddiyaata iisan wan nam orreetti waatu wan baan nam orreetti waan sun lilla rhaatu nam sun wan duuniyaa kana lakkise wan waaqa tokkinne hin mamne me aminne wan kitaab waaqa kasit barreessen kitaab lukaa fula 12 mudda 2 paka 21 ilaala hee naman yaa at akkama rhaatomte at halkan kan woduuta duub aminne wan ati ol kaayyettan xuuxu nam dhibiit dhargeta dubbitan waaqit gaafete bared
hariyya abban jireenuut kan waa unkule aminne mal nuteen abban beeku waa unkule waan mal nu dhalninne isunt beeka aminne mal nu duuninne isunkuleet beeka waan jireenuut kan naatin iseen halaqoomaa is an lakkisan yenne waan nuti ismaa yaane abinnen daq ollahan keennaanne qarqaar fedha horikan keetii iyo won at qabdu kullin maana hin qabdu won at qabsun kullin taam waaqati won wolba uumaatin won sun kullin taamisati ammoo inni won sun kasa hawonuut kan mal nu laf jiru ishiyaa nu won isa sun ak dansa ka qoma nu it dhaqaalen fedhen waan nuti nam uf hin dandeen iyo hiyyeeti fa iyo nam dhibi uf hin dandeen fa qarqaar nurra fedhu waan ishiyaa nu won sun xuuxu ufumaan feen hin fedhu waan ishiyaa nu abbaa ufi kula itaan innin hin fedhu
hariyya waanin isaa fedhitanteen hiyo jeelal nu isin raqam xuuxu isit is dhagarsiifne it kannin fedha bareedha wonu ufum burchine is wallaal innin nurra hin gammadu wonu kartanteen ir ufit aansine is deenu innin diqqoonne hin fedhu wanu jireen kan keen xuuxu birrimum kartanteenne iyo birrimu hori keennaad lakkifnu dansaamu innaman duuniyaa kan gammi woyo isin gaanu innama woinnin loon lam qabaatu loo 4 fedh kadhibi won 4 dhargetinnen 4 fedha mam kan keetin abbaa akkasi woinninnen loon 4 dhargete hagaani hingeenne bared abban sun dabre kaam dhibi fedha duub nam loon 2000 qabbinnen mam kan keetin hagaani la woon sun innama halaqaa ka karraaf hori birri qab hadhagarte atin ka ufumisatin horin kun amtan ha angee yedh hadhagarte
hariyya barsiis kan keen kan lilla qabedha gar kan keen maanan qabdu wonu karguddiyo dhargeenna du waaqdeen won lilla nuti qaraa nuti waaqit dhiyaanne faan isa yaan amtan gargar baafedha ka iseen waaq faan yaaten kaayo waan jeebisu rooba nage waan nu kan mish waan nu kan aamiin
waatin raftu kasake waatin raftu kasake waatin raftu kasake gurba waaqaan dhuufaa si lakkisa waatin raftu kasake waatin raftu kasake waatin raftu kasake gurba waaqaan dhuufaa si lakkisa waatin raftu kasake waatin raftu kasake waatin raftu kasake gurba waaqaan dhuufaa si lakkisa waatin raftu kasake waatin raftu kasake kasake watin raftu kasake gurba wakandu fasilakisa watin raftu kasake watin raftu kasake watin raftu kasake gurba wakandu fasilakisa watin raftu kasake watin raftu kasake watin raftu kasake gurba wakandu fasilakisa.